my life on the low yeah. budget.
Yeah. This song is from the street that I come
CK
from.
CKMusicPromos.com.
Mrs. A. Killer Flow, Master Fire.
Biz Records Music.
Ndiwa Kwame Sis, and I love my street. Kwame Sis, and I love my street. Ndiwa Kwame Sis, and I love my street. Kwame Sis, and I love my street. Ndiwa Kwame Sis, and I love my street. Kwame Sis, and I love my street. Ndiwa Kwame Sis, and I love my street. Kwame Sis, and I love my street. Ine kweni choka tima punzi sanu fighter. 11-0-16 apanga pana panja. Zani peza ni chilinga na wa gang gang. Ati bwanji kuushana na mifioli. Tika konda tima lizila mifioli. Na kuno wala popo kama sholi. Kulima savage na bose na marasta. Tima pushing a kutiti kangale master. Na pumba na silizla ni aiming a very high. Na kumana majizi na waposha laka.
Na kumana majizi na waposha laka.
Ndiwa Kwame Sis and I love my street. Kwame Sis and I love my street. Ndiwa Kwame Sis and I love my street. Kwame Sis and I love my street. Ndiwa Kwame Sis and I love my street. Kwame Sis and I love my street. Ndiwa Kwame Sis and I love my street. Kwame Sis and I love my street.
11-06
Kwame Sis
Dantera.
Kwame Sis
and I bendo.
Kwame Sis
Uncle Na.
Kwame Sis
Mr. V8.
Kwame Sis
Gang Gang. Hancho
Gang Kwame Sis
Sparta the Boxer.
Kwame Sis
Busy Records.
Kwame Sis
Jaya Batson.
Ndiwa Kwame Sis and I love my street.
Let's go.
Kwame Sis and I love my street.
Monster Energy ni EP.
Ndiwa Kwame Sis and I love my street.
Exclusive.